This is Hendrix Sam.
A legendary time catch a wind up a stand in La Bamba. Now see baby was easy, masana. Then I see the wrong asana. I never had a type in my life, then it vibe down the bamba. Now see baby, watch on your man. Then I was cool like this, sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, ya mewashinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, ya mewashinda yao yetu wataweza. Watati, watapenda, tere pari.
I am a pezi mini professor. Ajue yo. Hakuna na mambo ya juu. Oh my love. Najua Mungu atatulinda naomba. Oh baby.
Leo silali.
Kisha bote tunaitagizia kwenye.
Leali. Hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali. Kisha bote tunaitagizia kwenye. Natamali ubavu chuma upande mwanaume washinde. Watati
finale.
Oh, watatu penda
finale.
Referee
finale.
Uliza kipenga
finale.
Watati
finale.
Oh, watatu penda
finale.
Referee
finale. Mungu mnipendeza, dunia inajua. Mungu mwenye najipongeza, najua kuchagua.
Usiyatamani mapenzi moyo,
niache na pumzika kila nikikusikiliza moyo mwishoni unabadilika kipi kisichoeleweka moyo wataka kunidhalilisha mbona mimi nimeridhika moyo maisha yangu ya usingo nilipoteza furaha ingali bado ni kijana wakati macho natoa machozi moyo wewe ulinitizama shida yako moyo unadata kwa kutizama vinavyoelea viliundwa moyo sitaki kujichanganya
moyo 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 punguza kihelehele na mapenzi moyo 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 kwa nini umpende ambaye hakupendi
Moyo wangu ulipenda wengi wakakutenda wengi kwa maringo pamoja na kupitia mengi bado ukanishauri siwe single moyo wangu ulipenda mwali nikatoa mali tukalana wali ndoa ikawa dosari nikimoja chale tukufika mbali mapenzi unanganganiza mazako hayaoni yani unaumiza lakini akomi
Fanya tupumzike sasa Mambo ya kupenda penda Utafanya tupumzike Mbona wina uruwa Mbona wina uruwa Mbona is my friend
How to make love, tukafundishana Ngali baro wana, tukacheka sana mimi yawe Sakuna mtu wanasema mina msema sana Nachokumbuka tuli msema sana Ngali bado wana, tukacheka sana mimi nawe Pindi bado tupo marafiki Waloshi bana kunyera na dhiki Alikuwa bonge la shabiki Nya dunia muna itabiriki Arimbari msee last week
Windows down, turn this motherfucker up It's DJ number one for the next listener
DJ Andres Key Ikabiri ni kam 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 Oh, walivo yona tam, kajito wa faham Ataki tena zam 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 Ataki tena vya zamu Ataki tena vya zamu
Hakusani kama tunge kuwa wachumbari Yatwa napita shita moyo umemdunda Kutani utamu umeke ukatrola Eta misi miatani mshike mashabu Nilipanga wita best friendi Sikizi kimwe tarafiki apendi Nilichompa kime mteka Anateke nyeka Atatekenu anacheka Kipigia simwa na mita binamu Kinyama chahamu She's a baby come 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 Lololo mbona tamu Kajito faham Ataki tena zam 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 Eti ataki zam
Kanibali kutoka halo Meleke kato na umombie
Sikuachi baby, mimi hapa Wakana tiko utongo, mana baby Wewe hapo, ushangasia kongongo Pole 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 utaniua mimi For you, nimechizi mimi Chonde, 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 usinitose mimi
Anything you want, shall we do for you?
Sijiwezi, I wish in the kumbu Niloeshi mwili wako tepe tepe Unonekana shuka kenjo isio mua Ndogo dogo mteke teke And I wish I could be a bed Uni, lali, chuchu, I don't know Umenipa nini? Mbona kila nikisindia Nasindia nikikuwaza Nasindia nikikuwaza Yakarudi nyakamenda Nasindia nikikuwaza Nasindia nikikuwaza Nasindia nikikuwaza Ila siku ya kalenda Nasindia nikikuwaza
Commit a crime and I'll be your defender overpower me so that I surrender. Oh, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips forever. I envy your lips that vile imekushika kwa mama. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba haleluya. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was a slit on your dress,
single, so kwa nini unanikata? Kuko siti neno, wala sijali skendo. Yaliyo moyangu, njoni kupe upendo. Ona tunavofanana, kama njiwa situ tafatana. Familia tuzae na wana, tujikuwa baba na mama.
Oh baby I need you, oh baby I need you. Baby I need you, baby I need you.
This is different. I'm a you got me end of the mission. They say stop play when say you go insane. Not play when any man you don't listen.
Yeah, I'm a little tipsy. Only want to take a pissy. But I did take in the young feature. Uzuri wako meja kwa kichwa. Ikazi kumbuka pissy. Unapunga tanga ta lipsy. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Unanipa mitihani, natokea nchi ya gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko fenjani, uko moyoni, umejaajaa ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, umeshinda upinzani. Bozi zako da, ile sura ya furaha. You are my friend, you are my lover, you are my superstar. Umeshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Ukiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi ya mikwisha, kumbuka kura. Namba zote za kwako, mi kama maji mtungini. Sina makando kando, baby mimi na wewe. Mtu na mtu wake, sifuru kote siruki, ndege na mti wake. Mimi na wewe, mtu na tamu yake. Nishajipata, sijapatikana. Na kama nanyesha, nyesha. Oh, mvua, mvua nyesha mvua. Nataka nikumbatiwe mimi. Vuanyesha mvua. Oh mvua. Vuanyesha mvua yeah. Uku nataka nipatiwe mimi. Vuanyesha mvua.
Mvua. Oh no. mamake nyuma gari Mombasa. Mama mzazi mama kaweza kaweza tena, ningekuwa na uwezo ungemletea babake hata kaverusa. Baba mzazi mama kaweza, maana ingekuwa mapenzi safari safari. Muda uniko Kigoma mshoreni. Oh baby, mimi na wewe ni mtu na mtu wake, tifuruko tisiruki tena mti wake. Mimi na wewe mtu na temu yake, nishajipata sijapatikana, na kama nanyesha inyeshe. Oh
moyo unadanganya kama ndo nanyamia ukweli, unasema wewe usinivumilie na mikuka nyumba inaishi kama ndo na feli. Acha nitafute cha kufanya, maana mtani nimezichoka kejeli, kwenye hidi utanisubiria nyomego, maana nyanye kushe na matapeli. Mapenzi kweli nayo masikini, na ndo unanipenda na unaniamini, niruhusu nikatafute mjini chakula wewe na mimi. Sweet baby, tuwe makini, wasio tupenda wasi tufitini, itakazi change vimia vya msini, sito sao kukuta mine. Misi fedi ila imenibiti, hakuna mafanikio bila biti, huku familia na nangalia wengine umetangulia, wamekochi ya majonsi wanasubira pia jitahidi, kishinao vya mawana kijiti, aibu nangu moja ya kushindia futachoza chakulia. Yuko baba mkomoze, yuko siku ipo ya kwetu, ipo siku baby utadeka na si utacheka pia. Ipo siku, ipo ya kwetu, ipo siku baby utadeka na si utacheka pia.
Ah, nuna fly over mengi matrust you ni shuke ino Dar es Salaam, ama nisubiri maelezo iskulu uke isijika walawama, mgeni wa jiji jogo la shamba ni wiki, neze kapata nema kama tumeanda nadhi kikubwa kuhema. Nasi unanijua vizuri, uzembe uzembe nyesina, nimepata toto zuri umetulia na unashima, usiwaze kupanda bicycle kwa siku cha drive uhama, tulitulia kutuli upande wangu sije uhama, wasikudanganye wa shamba kisa niko mbali ukitunyamonya.
Kamu sinamaliza kurasa kukusifia, matusi naiona Vasata wakinifungia, therufi zira nazopata mia filmia. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia,
na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na kwe mlevi, ni umbe yumbe njia, wa mana we mlezi, na unanijulia hawana wawezi kakukuipia dia.
Pawa pawa naishi wa pawa, penzi ya komisari nzito naishi wa pawa.
Pawa pawa naishi wa pawa, penzi ya komisari nzito naishi wa pawa.
Pawa 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 naishi wa pawa, penzi ya komisari nzito naishi wa pawa.
Pawa pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani nizito naishi wa
pawa. DJ Andreski,
nilifeli sekondari kwenda gachuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, oh, ni
nikupambe kwa matari mwili ni wengu.
Na kama penzi ni chupa la bia ni pesa na kemlevi ni umbe yumbe njia kwa mana wa mleji na unani jolia.
This is time for love and time for money.
Thanks, come on.
Haki yako ni kuonge ule bata zote vacation ni sosi ni nyama ni pombe. Itaje chango pate kagari kutembea mama kinyonge. Napendeza nyakati zote ukekonda tokiwa kibonge. Baby mwenzenu nimeonja shota mukidogo nimenogewa. Na kutoka siwe zizigo la huba nimelemewa. Wanasema ni wachana wana wajui ninachopewa. Kama ugonjwa mapenzi mimi tambani ninapepewa. Washeni kamera pigeni picha toto ilu lilivyo ubika wana kasirika toto ilu. Nimebarikiwa na rangi ya hela toto ilu. Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto ilu. Na mimi natepewa nimeshapata mtumba siku zina mimi na bebewa. Nimeshapata mtuchu hivi kwenye mistanga mana siyo kwa mabaya uninende kwa mganga. Kweli umeungika mwaya kiononi unashanga.
Jina ya
Genie X66
another one kame yanga. If you me ya if it's my body
so hot
you're the highness. Come cool my temper and I spell out. This girl I never feel before, it's my first time. She makes my heart this time, push my blood. Sometimes I feel it like, it's a set up. She makes me feel I'm fly, with a yetta. But man I put my hands up and down. Me mola shemu when you wapa. I leave your bumba mona muta. Suna nifupa palenki mona nakuwa bubu akitabasamu nabaki tu. IG for life, most mosa. Till we die, like a paper and sasa. Me and you together, Dali, you sweet like Fanta. You quench my thirst, okay. She makes my heart this time, push my blood. Sometimes I feel in love, it's a set up. She makes me feel a fry.
Kipele kimegeuka kidonda. Usitanganye na ndele mwenzako nitakonda. Ninapenda na rosi sisimka. Nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa. Bibi tunuka. Migu kichwa chini na changanyikiwa. Tena usiku siya tulali. Na mpa mambo kadim adim dim. Sio kimoko chali. Mikono ipo sim sim sim. Ongeza feni mama na sweti. Kuchu wane kama kare. Ngorono malewa shaku shaku. Siku nikodi mini jeshi somu ijaku.
Ha 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 ha. mapato.
Tiki mumu nya pipi utamwa kisiginoni. Chikicha chikichi na shovu nja kiti leo na kesha kilindoni. Nitwange, nipepeche, nisage, nichekeche, nikande, niumuke, kilima, nipanyeshe. Kipi nga kuri kuri,
kiwe nga kuri kuri. Mchana ana, nitaga baby, baby. Usiku ana, nitaga wazangu. Alafu mwenye mi, yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda. Hawezi kuniacha, hata apewe nini. Hawezi kuniacha, amesema mi wa mwisho kunipenda. Hawezi kuniacha, hata apewe nini. Hataki kuniacha.
From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come, come. From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. City boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Shika moi, shika raw. Juma pia wali gay. Washi wani nakugena, nakupena. Kama holiday. Kwanza unavyonipea mazuri mambo yeah. Kuna leva wanna show you. Loving you I swear and I dare yeah. Unawaringia, haringia. Kiona wanalia, wanaumia. Sipagawe na matusha yeah. Kwani mindo baba yao. Okay baby, mringa ni vipe. Kusha kwa tishe. You my study, me want nobody. You my body, you my fantasy. You my everything.
It's killer.
Hivi jioni baby, ulivyo mbika na unavyo hito jioni baby. Yani hata bila filter unavyo mulika. Jioni baby, aundo upeni sifaza kujifimisha ujioni baby. Vile umekamilika,
mama umeiba sukari. Imekubali utamu kama zari. Mama umeiba sukari. Utamu ni watari.
Jamani huyo ndo baby. Namonaje shemeji enu.
Namonaje
zenu ndo nimefika.
Namonaje
shemeji enu.
Namonaje
si nimejua kuwa.
Namonaje
seme ni kweli.
Namonaje
jamani huyo ndo wangu.
Namonaje
baby.
Namonaje
slow slow. Slow, 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 slow. Mind is slow, slow. Slow, 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 slow. Slow, slow.
DJ Andreski.
Yeah. Upendo wako ndo unanipa wivu mpaka naogopa.
Tazama majumba magari, sina hata boda boda. Anaitwa Mungu yangu na ngoja. Na najitetea kwa hoja na pambana. Maana leo bora jana fadhali, dunia imejaa vioja. Hey, kama si wewe Mungu ni mshukuru nani? Maana hapa natamani nisingeona leo. Nashukuru nipo. Mungu Baba tupo duniani, wengine tunaishi nao, wafuasi wa shetani. wanatamani tungepata chako cheo watupeleke sipo yeah. Sishinda nina nipiga majungu nena mani usina furana kwa ni wewe Mungu yeah. Sina tamana na chojwa sio la mfungu nina chojwa ya mani furana misio taka cha umu.
Asante kwa kulipata pumzi tu.
Asante, asante Mungu.
Japa maishangu swaya juu.
Asante, asante Baba.
Misina budi kukushukuru.
Asante, asante Mungu.
Japa maishangu swaya juu.
Asante,
asante,
asante Baba,
Baba, Baba.
Nakataza moyo kwa kukata tamaa, najikokota nanguka tena najiokota pia nakataza moyo na kujirahisi tamaa. Tamani ambavyo sikuwali pambani ya mangapi vilikotoka.
Napiga goti kwa Mungu wangu,
ombi nisijaga dunia bila kupata nilichokusudia. Umri unakwenda na familia inaniangalia, imani maombi yatatimia. Na penye ni hapa na njia, na wendo kunitimizia Mungu Baba, wendo msaada ah. Sishinda ni nono ni mbiga majungu. Nena mani ya
usika. Jini X66.
Una na 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 na. Una na 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 na.
Inavyoonekana kama nina ulafi, oho. Inavyoonekana kama napiga kazi, aha. Najua unahitaji kidogo nafasi, ehe. Na mie ndiyo hivyo nishakulea nazi, aha. Wanaota unaniita, sauti yako inavuma toka mbali. Mizigo yako nitajitwika, niko tayari mie kuanza safari. Kuna wakati ni usiku saa tisa, unaongea na mimi haulali. Hivyo vitu vya nimaliza, na kukuwacha kwa kweli sitakubali. Yani sito sheki mimi, unazidi kunichanganya. Au nilambe na ulimi, nipite uko chini kwa chini. Naibuke nikizama kama samaki barini, oh. Mapenzi yako mvua
nishaloa,
mapenzi yako jua
yanichoma.
Mapenzi yako mvua
nishaloa,
mapenzi yako jua
yanichoma.
Taratibu shapenda mwangu moyo shalenga, kendani tamu shalemba. Oh dear, oh mama, ninaitwa kiti ya ma
Jini X66.
Naisi mnongwa kukupenda, nikupende kunyeshe mapenzi. Maneno ya wanakwenda sikupoteze, kaniacha kipenzi. Baby, do you feel like I do? Wendo joto langu kwenye baridi. In the kitchen that you want me to, kwa uwezo wangu mina kuahidi. Asema nakupa moyo, nakupa figo, nakupa vyote vyote kwa mpiko. Mikuachana na kuwa single siwezi. Na ukicheka usiache, 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 usiache.
And I don't, baby girl, my love. I feel it like I'm flying through the sky now. Yes, I'm flying through the sky now. Oh love, for this love, amazing. Like who are now and back a final. They go now and back a final. You, me,
DJ Andres Key.
Forever.
Nakupa moyo, nakupa figo, nakupa vyote vyote kwa mpigo. Nikuachana na wezi jingo usiwezi.
Na ukicheka, usiache, usiache, usiache.